soboka
icumu ya Yesu amazi mantungire nganzani icumu ya Yesu amazi mantungire munywani umukurwara umuferwa uwe tandeke
Yesu featuring Jose Cass.